I believe.
Epepelini likaNkulunkulu ngokwazi lokhu ukuthi umamazi ami ehluleka awakhe angeke ngakho ngifuna ukufunda umbhalo encwadini kaIsaya futhi ngineminye imibhalo ebhalwe yakhishelwa lapha neziphawulo ezimbalwa engithanda ukuziphatha ngokukhulu kushesha okungenzeka bese ke ngingena ngqo ukuba ngibe nomkhuleko wabagulayo futhi kulobo busuku
opportunity while we're
ngifuna ukuthatha leli thuba sisaphenya kuIsaya owamashumi amane nanhlanu. Ngifuna ukuthatha leli thuba ukubonga bonke abafundisi obambisane kulo mhlangano. Umfowethu Shores, umngane wami othandeka kakhulu, kumele iAssemblies of God lapha edolobheni. Umfowethu Adlo, omunye umngane wami oligugu ovela ebandleni iJesus Name. Umfowethu Fola, ovela kwi-Independence, omunye umngane wami oligugu. Hayi kuphela lawa indoda amathathu amele amaqembu amakhulu amathathu kodwa abanye abefundisi engibekhonzisile ngaphambilini beminye imikhankaso bonke babambisana futhi bahlangana ndawonye nabantu waphuma. Ngiyethemba ngempela abazalwane bami ukuthi abaningi benu bantu abebegula futhi bedinga bathole usizo ngalesi sikhathi futhi ngiqinisekile ukuthi ngizame konke bengazi ukuthi kwenziwa kanjani futhi ngiqinisekile ukuthi umoya ongcwele uzokuqinisa okushiwo futhi kwenziwa. Ngakho inkosi ilibusise manje njengoba sibuka ipepelini uIsaya amashumi amane nanhlanu siqale ngesamashumi amabili nambili ichap noma yevesi amashumi amabili nambili.
Look unto me and be saved all the
bekani kimina nisindiswe nonke nina majukujuku omhlaba ngokuba nginguNkulunkulu akakho omunye.
I have sworn by myself. The word is gone out of my mouth.
Ngizifungile mina uphumile izwi emlonyeni wami ngokulunga alikubuya lokuthi kimina ayaguguqa onke amadolo nezilimi zonke ziyakuphendula.
I know that isn't very much.
Yazi lokho akusiko kufundwa okungako kombhalo kodwa lokho kwenele ngoba uphakade uyizwi likaNkulunkulu. Futhi kuba lokhu bengingakubiza ngendikimba manje ngisho imizuzu engamashumi amabili noma amashumi amathathu ngithanda ukuthi ngifuna ukuthi ukubheka kuJesu. Lokho bekulubiza iminyaka bekani kimi nina majukujuku omhlaba. Ngithanda ukuthi ukuphendula lokho nje kancanyana futhi bekani ikakhulukazi kimi ekupheleni kwenqubo yezwe ngayinye ngoba uhlala njalo ezenza aziwe ngokuyikho kakhulu ekupheleni kwenqubo yezwe uma isifike ekupheleni kwayo. Bekani kimi nonke nina majukujuku ezwe, ngingahle ngisho njalo. Umbhalo uthi amajukujuku omhlaba, amajukujuku kusebuningini, amajukujuku omhlaba. Baningi bathi sikuzwile lokhu iminyaka eminingi. Bekani kimi, bekani kimi. Hawu, lelo iqiniso. Kodwa into umbuzo ukuthi, ubonani uma ubheka na, sekube yisikhathi eside ubucela lokho. Bekani kimi. Uzabani bethi, bheka, uma bephatha igama elithi bheka, ichaza ukuthi ubonaka, bheka phezulu, noma bheka futhi xwaya.
God is saying,
"Look unto me, and I'll be
bekani
kimi, ngingunkulunkulu futhi akekho omunye."
Now I wonder in a time that we are living in now,
futhi ngiyazibuza sikhathini esiphila kuso manje yini ebesingaya bheka kuyo ebingaba ngeqine kakhulu kwedlula uNkulunkulu na futhi uNkulunkulu uyizwe. Ngakho bheka izwi likaNkulunkulu namhlanje libe impendulo yakho.
The Bible Bebele,
linempendulo yalolu suku, belinayo eyezinye izinsuku, linayo njalo njalo, ngoba linguKristu, onguyena izolo namuhla naphakade.
Bebele,
linempendulo, ngoba ibebheli liyisambulo sikaJesu Kristu, lembulwa selokhu kwasekelwa umhlaba.
He has been revealed in the form
wembulwe esimweni sabaprofeti, wembulwe esimweni sabakhosi, wembulwe esimweni sabanikezeli imithetho, ngoba yiloko ayikho inkosi umprofeti unikezeli imithetho noNkulunkulu.
Now he said, "Look to me."
Manje wathi, "Bekani kimi." Futhi wena uthi, "Ikwenzile lokho kuye ngokuthi ubhekeni, kunquma ukuthi ubhekani yilapho nokuthi umbhekela ini."
What are you looking at? What bekani nanhla
zononayo ekumbhekeni na kuyakuphela ngokuthi ubhekani lokho kutholayo. Ngokujwayelekile abantu beze emhlanganweni umbuthano wezenkolo abanye babo baya kuyothola isigqoko esikhulu zabantu ukuba bahlale naso. Abanye ngiyakuzonda kusho lokhu kodwa kuyiqiniso. Abanye baye ebandleni ukuba nje babukise ngeze kuba abazigqokile. Abanye baye ebandleni ngoba bathi leli ibandla elikhulu kunawo wonke edolobheni noma linegama elihle kunawo wonke izinga elithize labantu uya kuleli bandla. Manje ke lokho akulungile. Yabo awubheki into efanele ibandla elisungulele yona. UNkulunkulu wathi bhekani kimi. Abantu abaningi baya ezinkonzweni futhi kuba nje babukwe futhi ngezinye izikhathi abantu baya ezinkonzweni. Lokhu kubi kakhulu kusho lokhu futhi silibala kukho isikhathi eside. Kodwa baye ebandleni nomqondo wabo usuvele ucabangile ngaphambi kokuba bahambe. Uma izinto ezithize zishiwo noma into ethize nje iphikisana nombono wabo bayosukuma ngoba bese bephuma bahambe. Kalula nje abanakuma ngoba banombono ngowabo ukuthi kufanele kube Ikala sesizathi impela ukuthi uJesu akaqondanga ngenkathi efika emhlabeni. Ngoba kuphela babebheke ezweni likaNkulunkulu esikhundleni sesiko labo langalolo suku babeyokwazi ukuthi wayeyindodana kaNkulunkulu. Ngoba iBhayibheli lakumemezela ngokusobala ukufika kwakhe okugcwele futhi ufika ngesambulo esigcwele sezwe. Futhi isizukulwane ngasinye sembule yena esambulweni esigcwele sabelo leso sikhathi. Lesi sizukulwane sifanele sembule uJesu Kristu. Leso yisambulo sakhe esithenjiswe ezwini. Sifanele sembulwe kulesi sizukulwane. Uma abandla engayikulemukela omunye uyosukuma futhi yalenze. Isizathu uJohane wathi uNkulunkulu angavusela u-Abrahama abantwana kulawa matshe. Ungacabanga ukuthi phakathi kwakho sino-Abrahama ukuba abe ubaba wethu ngokuba uNkulunkulu angavusela u-Abrahama abantwana kulawa matshe. Ngokuba lokho uNkulunkulu akushilo, uNkulunkulu unamandla ngokugcwele ukuba yenze lokho athembise ukukwenza. Baba wethu u-Abrahama wakuqonda lokho futhi ngokumelene nethemba wakholwa ethembeni. Akangabazanga ngezithembiso zikaNkulunkulu ngokungakholwa kodwa waqine nika uNkulunkulu udumo ngoba uNkulunkulu wamenzele isithembiso. Usenzele isithembiso salolu suku, usenzele isithembiso nesithembiso sethu namhlanje siqiniseke impela nje ukuba sembulwe njengoba sasinjalo ku-Abrahama. Ngokuba singabantwana baka-Abrahama ngokuba ngabafileyo kuKristu siyinzalo ka-Abrahama. Nezindlalifa kanye naye ngokwesithembiso. Abantu abaningi kakhulu bayangena bazidwebele umbono wabo bahlale emhlanganweni we-Full Gospel kumbe noma yimuphi omunye umhlangano futhi bayolinde nje imizuzwane embalwa nje kuze kushiwo into bangavumelani nayo khona ke basukume baphume. Bangeke nje besahlala ukuba bezwe. Bangeke bahlale ukuba babone ukuthi bekukhona yini nokuthi iqiniso lakho liyini. Manje sithi ngabe moya lowo na kuvelephi lokho na bekukhona njalo lokho kuvele kuGenesisi kwakusezansi embhalweni isikhathi esiningi ngenkathi uPawulu ekhuluma ngesinye isikhathi njalo eqenjini labantu ngani bamlalela ngokusondele nqobo nje uma wayehleza emthethweni. Kodwa ngenkathi eqala ukusho ngesambulo umbono wasezulwini ngokushesha washintsha ibandla basukuma ukuba badazuluke ukuba nje babeyolalela lokho okwakushiwo yindoda wayembule iqiniso likaNkulunkulu ngezwi. Ngesinye isikhathi esedlule edolobheni elikhulu kule United States ngamenyelwa ivuselelo abantu nje bambalwa kakhulu lapho abethemela mhlambe kuyo yonke ivuselelo babengengaphezu kwanoma kunjalo khona kulendlu kulobu busuku. Ngase ngicabanga awu nginganikeza ukudla kwasekuseni kwamahhala futhi ngithatha umnikelo wami wothando ukwenza ukudla kwasekuseni kube ngokwamahhala kwamanye amakholo omkhandlu wenkolo yobuKristu lapho edolobheni futhi ngawatshela ukuba baphume. Ngithanda ukukhuluma nabo futhi ngibatshele inhloso yami yokuba ngibe lapho ukusiza idolobha, ukusiza abagulayo, ukubasiza wonke amabandla. Awu lokho kuse ngekathi uDokotela Livele esikhulumi sami emkhankasweni wayengethile kwizethameli emva kokudla kwasekuseni ngase ngithatha lendikimba ngibanga ngokungawulaleliyo umboni wasezulwini. Imzuzwaneni nje ngacabela umfundisi wabheka iwashi lakhe wayesefinyelela ngaleya wayesenqekuzisisa ikhanda lakhe komunye umvo wasukuma wayesephuma. Ngaphambi kokuba sengisho amazwi esithupha noma izishiyagalombili cishe phela ukuthathu kwalelo qembu labefundisi base bephumile. Ngaphambi kokuba sengibe nemizuzu emihlanu yokukhuluma nje ngalokho uPawulu akusho ukuthi abanga ngongawulaleliyo umbono wasezulwini ngoba uNkulunkulu wayembizela ngiqale kulomsebenzi ngabone ngayo leyo nkathi lapho engangizosekela khona umcabango wami kwakungasekho kungaphezu kokukodwa kokuthathi kweqembu laselisele manje lokho kusikho ngisho kunikeza kunaka komKristu njengomuntu ongaphatha igama likaJesu Kristu ngisho lokhu ngezinhlonipho kodwa ngikusho ukuba kuzike nganginokuningi ukuqonda nenhlanganyelo engcono nesikejala sezinyanga bathakathi ezingama-Afrika kunoma ngenza nalelo qembu labefundisi ngalokho kuza zinikeza omningi umcabango eziyilile kaNkulunkulu futhi zabuza imibuzo engangingazinikeza ithemba elilele phakathi kwami ngethemba lokuphila kuphakade laba befundisi babengenazo nhlobo izikhathi salo ngokushesha nje uthi nje ungasho into ethize asuke baphume futhi ngakho yiloo ndlela kungayo banomqondo wabo suvele ucabangisisile bahlala nje isikhathi eside kangako futhi lokho kuphela abafuni ukukwazi uma kuyizini lonke lingavumelani nanoma yiyiphi into encane abakholelwa kuyo bangehlale futhi balalele ngalo yingaleso sizathu bengakwazanga ukumkholwa uJesu Kristu ukufika kwakhe kokuqala yingaleso sizathu beyomgeja kokwesibili bamgeja njalo ngesikhathi bebehlala njalo bekwenza futhi uzembule yena uqobo kuMose uzembule yena uqobo kuNowa uzembule yena uqobo Elijah bonke abaprofeti bakugeja ngaso sonke isikhathi Jesu wathi imupho munye wawo baba benu ongabafakanga abaprofeti abathuneni phandle lapho abawahlobisa khona manje na lelo iqiniso lokuhlala njalo kuyiqiniso useyiqiniso nanamhlanje futhi nokho phakathi kwakho konke lokhu siyayalwa ukuba sibheke mbhekeni nonke majukujukezwe ngezinye izikhathi bayangena umuntu yokwehlulela ngokuthi hlobo luni lwezingubo uma ungagqoka izingubo zabefundisi kanjalo njalo khona-ke lokho kungaphandle abayi kuzihlanganisa nalutho ngawe ngezinye izikhathi bafuna ukubheka kuba babone ukuthi hloboni yemfundo nayo uma ukhuluma amazwi akho uma kahle ukuthi wasebenzisa kanjani amabizo akho nezabizwana ukukhuluma ngokuzobala angazi ukuthi yilona liphi ibizo nesabizwana ngeke ngakutshela ngakho lokho kuphandle kimi futhi angazi nje ngeke ngenza mehluko phakathi kwebizo nesabizwana ngakwenza ngenkathi ngisesesikoleni kodwa sengakukhohlwa lokho isikhathi eside sedlule ngazi into eyodwa nje nalowo uJesu Kristu emandleni okuvuka kwakhe yilokho kuphele engaziyo ubusho ngako izephawulo nezabizwane angazi lutho futhi ngicabanga ukuthi lokho thina sonke sikuzela ndawonye emihlanganweni enjengalo ukwazi yena hhayi ukwazi amabizo nezabizwana kodwa ukwazi yena uJesu Kristu emandleni okuvuka kwakhe manje abanye abantu uma bebheka uJesu bayabheka bese bembona babheke futhi bambheke futhi bese beyambona babona kuye umsunguli webandla kuphela noma umhleli webandla noma mhlawumbe isivumo khona banda lokho abantu abaningi ababheka uJesu ukuba babone isivumo khona sisha nje esenezelwe efundisweni endala manje abantu abaningi bayabheka bese bembona kanjalo banye babheka bese bembona njengasumansumane uSanta Claus noma banye babo bayabheka njengesinye sesenzo somlando onkulunkulu asenza eminyekeni eminingi edlule banye babo bayabheka namanje njengengane emkhombeni
but the question is What do you see?
Nibonani uma nimbheka na? Ubona umuntu wesibili wobuthathu noma nibona ubuthathu abathathu koyedwa na? Ngiyabona kuphela lapho nimbheka kezi. Ndondlela kuphela enilazi ngayo ngoba uyizwi liyomembula yena uqobo kuye ngokuthi ubhekane. Uma umbheka kuba uphikisane kodwa ke ubheka kuba lungile akaphikisananga kwakungamfanele ukuba aphikisane. Kumbulani nimbona lapho nimbheka kezi lakhe futhi nimvume. Manje ningeke nambona aza amehlo yenu livuleke eqinisweni indoda amabili angabheka umbhalo ofanayo futhi angavumelani enye yawo izoba ngeqinisile enye ibe ngene phutha ngezinye izikhathi kunezinto eyenzekayo esiphahlile esingenakuziqonda abanye bathi babona izinto abanye ababoni lutho ngakho bhekani edotshani ezansi lapho kulolo suku lapho u-Elijah wayekade ekakwe yimpi yamasiriya lencebo yakhe yakhe ethembekile ukehazi wayehlala naye wamlindela wamphekela futhi wamgcinela izingubo zakhe ezihlanzekile wathela amanzi ezandleni zakhe wayekanye naye ngqo imini nobusuku wamlalela efundisa futhi eshumayela futhi ngalokho kuza ngenkathi evuka wabheka phandle wayesebona impi yamasiriya macala wonke wathi baba wami maye bheka abaphikisanayo esinabo yonke impi yamasiriya
yabo u-Elija lapho esukuma wayesebheka
wabona into ethize ugehazi angayibonanga futhi ngakho wakhuleka unkulunkulu vula amehlo ale nsizwa manje amehlo akhe ayevuleke kabanzi kodwa wathi vula amehlo akhe ukuba abone futhi ngenkathi amehlo akhe ngokomoya avuleka zonke izintaba yayigcwele izinqole zamahhashi omlilo nezingelosi nakho konke kuzungeze lo mphrofethi nebo wakwehlukile ngenkathi amehlo akhe evuleka manje abanye babheka izwi ngokwangempela futhi leyo ndlela ofanele ukulibheka ngayo kodwa lizimemezela lona qobo ngakho kokubi ngokwangempela nangokomoya umoya wenza izwi ukuba liphile esithembisweni ngamanye amazwi limbewu umoya unikeza ukuphila kwawo uyagcoba ulinika kuhamba kwalo kwalo njengemvula inika embewini yembelwe emhlabathini yaqhuma ukuphila futhi uma ubheka ujesu njengezwi elithenjisiwe lehora khona-ke liyokwembulwa kuwe uma umbheka uzobona ukuthi buyelezelo namuhla naphakade uKristu ofanayo kanye yezwi kaNkulunkulu yabelwe zonke izizukulwane kusukela le kuGenesisi uNkulunkulu njalo thumela uthize ngokwejelekile abefundisi ulixova kakhulu lize libe semasikweni kanjalo njalo njengoba kwakunjalo kufikeni kukaJesu bese-ke uNkulunkulu athumele umprofethi yeza izwi lenkosi liza kumprofethi uyalembula wayesekandwa kamatshe noma akhishwe akhahlelwe akhishwe bese kuthi-ke emva kokuba engasekho esikashana bakha ithuna lakhe bese bethi wayengumuntu omkhulu baphila esithunzini salokho ayeyiko emuva lapho futhi bale yizwi elenzeka namuhla njengomuntu nje ukhuluma njalo ngokuthi uNkulunkulu mkhulu kangakanani nokuthi wenzeni kanjani ukuthi izinto zini azozenza futhi engaboni izinto azenza khona manje nabo imbheke emlandweni imbheke esiprofethweni kodwa uyakhohlwa ukuthi wenza okufana yokona manje njengoba enza ngaleyo nkathi lowo ngumuntu nje nokho sitabele bafundi ngesinye isikhathi emva kwe awu kwakungukusa kokuqala kwephasika ukusa kunje pho ujesu evuka kwabafileyo ehamba phakathi kwezimbali nabangane ababili uklopase nomunye wabangane bakhe wayesendleleni ebheke ezansi emawuzi futhi babehambisana bexoxa bedabukile enhlizeni yabo nendoda ephuma ehlashaneni yayisihambisana nabo usuku lonke ixoxa kubo ngokristu futhi ngalokho kuhla bamcela washa sengathi wayezobedlula kodwa bamcela ukubangena wakwenza futhi ngenkathi yenza wenze into ethize lapho ngendlela ayekwenze ngayo ngaphambi kokubethelwa kwakhe nokuvuka kwakhe ngaphambi kokuba bethelwe bambona ekwenza njengoba enza nje baqonde ukuthi kwakunguye nakuba babekade benayo usuku lonke inkulunkulu futhi abazange baqonde ukuthi wayengubani kungenzeka namhlanje ukuthi umuntu olungileyo umuntu okahle ahambe nokristu efunde izwi lakhe futhi abe salokhu engaqondi ukuthi leli yihora ukuthi izinto ezithize zaleli bhayibheli zifanele zigcwaliseke yona siphila kule sikhathi sesiseduze lapho lezi zinto zifanele zenziwe kunotshiwe futhi kanjalo kufanele kugcwaliseke ngoba uNkulunkulu wakwethembisa yebo amehlo ethu afanele avuleke ukuba bone izwi manje ungabheka izwi abafarisi babenalelozwi lidwetshiwe nje impela ngendlela umesiya ayezofika ngayo bakholwa ukuthi babeqinisile futhi lapho wazalwa futhi wahamba ngqo phakathi kwabo futhi bamlahla ngecala ngenkathi ebatshela lelanimibhalo ngokuba kuyo nithini nokuphila kuphakade futhi yiyo efakaza ngami Silani mibhalo bathi singabafundi bakaMose wathi kuba belinga abafundi bakaMose beliya kungazi mina ukuba uMose waloba ngami futhi wenza Mose wathi Nkosi uNkulunkulu wena yakuvusa umprofeti njengami umnikezela imithetho kanjalo njalo nomprofeti naye abantu baya kumuzwa yabo ukuba babekwazi ukubhala kukaMose babeyomazi babecabanga ukuthi babekwazi ukubhala kukaMose kodwa yabo abakwazanga yabo babephuphuthekile kulelo qiniso impela kamazambala nje avele kuye kanjalo bezani na bagxuma basebethi lo muntu unodevele uza ukusifundisa thina na wavela kusiphi isikole na sinakho ukuqoshwa phansi ngaye ngiyamangala ukuthi ngabe ilikabani ikhadi lenhlanganyelo aliphethe na noma into ethi ayibe njalo yayingumbuzo kodwa behluleka kubheka futhi babone ukuthi yena impela uNkulunkulu othembisa izwi wayeliqinisekisa khona labo ngalowo muntu Jesu Kristu ukuba wayengukukhanya kwehora wayengukukhanya kokuba abantu bangene futhi izwi likaNkulunkulu kuphela liveza ukukhanya izwi likaNkulunkulu kuphela liveza ukukhanya izwi likaNkulunkulu liveza ukukhanya kwelanga izwi likaNkulunkulu liveza umhlaba izwi likaNkulunkulu liveza umoya yonke into eyizwi likaNkulunkulu elibonakalisiweyo yonke into enobuqiniso ngikathi lapha wathi nginguNkulunkulu futhi ngaphandle kwami angekho munye Banye babheka ake sithatha banye babheka uIsaya ngesikhathi umprofeti osemncane lapha ngesikhathi esedlule Phoenix ngakhuluma ngaye kosomabhizinisi ngikhona ukuthi kwakunguye ukuthi wayekade incike kanjani kakhulu phezu kwehlombe lenkosi uUziya futhi sithola ukuthi uUziya wathola ngoko ukukhukhumala futhi washaywa ngochoko kwasekuthi-ke uIsaya wadingeka ehlele ethempelini futhi akhuleke futhi uthi uvuma ukuthi uyisoni Kuthi wabona amakerubeza ngaphambili namaphiko awo emboza ubuso bawo obungcwele nezinyawo futhi endiza ngamaphiko futhi ememeza ingcwele Nkosi uNkulunkulu ngenkathi uIsaya ebuthi ta uJesu Kristu nakho okubonayo kazange abone noma yimubi nje umuntu ojwayelekile kazange abone isazi sezokusebenza kwengqondo njengoba iningi lamabandla ethu abaprotestani namhlanje ngicabanga ukuthi ngamashumi ayisithupha nesishiyagalombili noma amaphesenti angamashumi ayisishiyagalombili nesithupha awo ekuhloleni akuphika ukukholwa ayakuphika ukuzalwa yintombi kukaJesu Kristu abashumayeli bethu bamaprotestane kunjalo lokhu kususelwa ezibalweni kunjalo ayikuphika kuzalwa kwentombi bakholwa ukuthi empeleni kwakuyintombi ngakho manje-ke uIsaya akayibonanga into enjengaleyo abanye babo bathi wayengumuntu olungileyo Bange babo njengamanye amahlelo ethu namhlanje athi ungumuntu olungileyo mpela akukho kucala kuye kodwa ngiyakutshela amazwi akhe angeqiniswe noma akholwe namhlanje awu noma yiyiphi inkolo nanoma yikuphi ukukholwa okuqiniswe ngaphandle kwezwi likaNkulunkulu kuyeke kanjalo ujesu wathi onke amazwi omuntu ayahluleka kodwa amazwi ami angeke kodlula amazwi nomhlaba kodwa izwi lami alisoze ledlule Ngakho-ke noma yiziphi izivumokholo kumbe noma yini engakhelwe kuleli zwi likaNkulunkulu yonke izwi likaNkulunkulu uJesu wathi kusinkwa sodwa umuntu ayakuphila ngazo kepha ngawo wonke amazwi hhayi nje yizwi lapha nezwi lapho nento encane lapha nalapho futhi lihlanganiswe ndawonye kepha wonke amazwi aphume emlekeni kaNkulunkulu umuntu yakuthatha wonke amazwi eBhayibheli lihlanganiswe selivele lihlanganisiwe lifundeni nje futhi nilikholwe nilenze uNkulunkulu uzolihlonipha manje sitshela ukuthi uIsaya ngenkathi ebheka ubonani uIsaya na wabona lowo owayebizwa ngokuthi umluleki inkosi yokuthula uNkulunkulu onamandla uyiso ngunaphakade yilokho akubhekayo ukuba bengingabiza enye indoda uDanyeli ngesinye isikhathi waba nethuba lokumbona umprofethi omkhulu wabonani na wathi ngabona yitshe laqheshulwa entabeni kungengazandla futhi laginqikela emibusweni yazwe futhi layibhiliza yaba yizicuku futhi yaphephetheka njengekhoba phezu kwaye phansi lokubhundela lasehlobo letshe lakhula laba yintaba enkulu eyasibekela wonke umhlaba yilokho akusho ngaye ngakho-ke uyobusa izwe ngolunye usuku abantu bayazabalaza namhlanje ngoyobusa izwe isizwe ngasike sifuna ulimi lwabo imicabango yabo ihlelo ngalinye lifuna amaqembu abo phezu kwelinye kodwa kukhonazayo futhi loyo kuyoba nguJesu Kristu ungumbuso womhlaba wonke jikelele akangaphansi kukaNkulunkulu uqobo lwakhe Nebuchadnezzar, kodwa isuku wayenze into embi, wayephose abantwana abathathu abakhonwayo ezithandweni zomlilo, futhi ngenkathi evula umnyango ukubona ukuthi babeqhubeka kanjani phakathi lapho, wabona umuntu wesine ngaphakathi kwezithalo. Futhi wabonake ngenkathi ubheka Nebuchadnezzar na wathi wayebukeka efana nendodana kaNkulunkulu. Lokho kubonake ngathi wayebheka ecaleni ayelenzile, kwakukhona lowo owayebukeka efana nendodana kaNkulunkulu. Yenzekeni wathatha kubheka ngelinye ilanga wathi ngambona futhi wayeyisondo phakathi nesondo ephenduka phezulu phakathi nomoya, wayebukeka kanjalo kuHezekeli. Uthi hhayi nomkhulukulu abo bonke abaprofethi, nguye wathi lo Jesu. UJesu wathi wayemkhulu kunoma yimuphi umuntu owayezele. Yena cabanga ukuthi kungani lokho kwabanjalo na? Bonke abanye babo bakhuluma ngayo. Yizo lenkosi lise kuprofethi. Lelo yiBhayibheli lasho njalo. Futhi kubo bonke abanye abaprofethi kuza kubonke imibono. Kodwa ngenkathi izwi liza kuJohane laliyinyama. UJesu wayeyizwi njalo. Kodwa nakho lapho kugcwala kobuNkulunkulu kwenziwa inyama futhi kwakha phakathi kwethu. Ngenkathi eza kuye emanzini wayengumprofethi. Futhi uma izwi lenziwa inyama lifanele lize kumprofethi. Izwi noma ngabe likuphi lifanele lize kumprofethi, ngoba umprofethi uyilowo izwi elize kuye. NoJohane wayengumprofethi wosuku. Futhi ngenkathi izwi liza kuye laphumela emanzini futhi lathi ngifuna ukubhapathizwa, uJohane wathi yimi engiswela ukubhapathizwa nguwe, futhi yini uze kimi na? Wathi vuma kalokhu manje ngokuba kusifanele ukugcwaliswa kulunga konke. Sodake nakabanga ukuthi kungani uJohane asho lokho na? Kungani uJohane asho lokho kuJesu na? Kungani na? Ngoba kwakubafanele. Babe kwakukhona umprofeti nezwi. Nezwi lalize kumprofeti. Manje kwakubafanele ukuthi konke kulunga kufanele kugcwaliseke. Kwenzekani na? Khona ke uJohane wabhapathiza uJesu. Ngoba uJohane engumprofeti futhi elazi izwi, umhlatshelo ufanele ugezwe ngaphambi kokuba wethulwe. Futhi yingakho uJohane abhapathiza uJesu. UJohane wabheka futhi wabona. Wazi kanjani ukuthi lona kwakunguJesu na? Wabona ijuba ayekade litshelwe ngumoya kaNkulunkulu. Phezu kwalowo oya kubona umoya ehla futhi ehlala phezu kwakhe, nguye oyobhapathiza ngomoya ongcwele nomlilo. Noma wabheka. Siyathola lapha kwakukhona enye indoda eyabheka igama linguNowa. Noa wabheka futhi wabona ubulungiso bukaNkulunkulu phezu ukwahlulela kukaNkulunkulu olungileyo njalo phezu kwesizukulwane esibi esiphika izwi, kwakuthululwa emboneni wakhe. Njengoba uNowa wayengumprofethi, uNkulunkulu wayemnike umbono wokuthi awakhe kanjani umkhumbi, futhi wamyala ukuthi akwenze kanjani ukwakha, ukuthi ufanele wakhiwe kanjani. Kulokhu wayengakwenza kanjani uNowa ngaphandle uma lombono uyizwi likaNkulunkulu, ngenkathi ebone lolulaka futhi enza indlela yokulungiselela na? Njalo ngaphambi kokuza kwakwahlulela kunokulungiselelwa okwenziwayo, njalo kuyizwi likaNkulunkulu. Futhi ngenkathi akha izwi likaNkulunkulu ndawonye efakaza ukuthi umbono wakhe wawuqinisile futhi wakholelwa kuwo, abahleki abahleka usulu bahlekisa ngaye kanjalo njalo. Kodwa uNowa wayebheke ngaphambili futhi wabona ubulungiso bukaNkulunkulu ukuthi babudinga ukwahlulela phezu kwabantu, futhi wakha umkhumbi ukuba asindise abendlu yakhe uqobo. Ngenkathi ebheka wabona ukuza kwaleka likaNkulunkulu futhi wenza amalungiselelo bantu kuba baphunyuke kulento. Wenze njalo noJohane umbhapathizi, wenza ukulungiselela kokuphunyuka. Kuthi njalo nomoya ongcwele namhlanje wandulela kufika kukaJesu Kristu, wenza ukwakha umzimba kaJesu Kristu. Sibhapathizela kuwo, hayi ngesivumo khona, hayi ngehlelo noma ukuxawulana, kodwa ngomoya kaNkulunkulu sibhapathizelwa emzimbeni kaJesu Kristu. Ukwakha kuyomele izahlulelo, ngoba usuvele wehlulelwe. Nxa ngibona igazi ngiyakudlula kini. Yebo,
Noa
wabheka futhi wabona kwakuza. Umoze wabheka kolunye usuku ubona insika yomlilo yahehe ukunaka kwakhe nosiyazi omkhulu wezenkolo wayebaleke nakho konke kokuqeqeshelwa kwakhe isayenze yezenkolo nokuqonda kwakhe ngonina kweza uqobo lwalo ukuthi wayezobakhulula kanjani abantwana bakwa-Israyeli kodwa ngenkathi ezama ngendlela yakhe wehluleka futhi nakuba umama wakhe wayemyalisisile ukuthi angenzeni nokuthi wayeza kwenzani nokuthi uNkulunkulu wayemkhulisele ini lonke lolu lwazi luluhle lunjalo futhi luhle kepha noko lwalufanele luhleleke lokho kwakuyizona zihambisa imishini kuphela izihambisa imishini akusikho kuhambisa imoto ngamandla ayihambisayo izihambisa imishini azilihambisi bandla ngamandla umoya mpela ongena kulelizwe akusile ikholiji elikufundisa yonke isayensi ezenkolo nezihumusho zesidreki kodwa ngamandla kamoya ngcwele phakathi lapho ukokela lowo mlilo nokuwufezekisa futhi ukuwenza uphile nje impela ukuthi izwi elithenjisiwe liyini lala lihora hhayi izihambisa imishini amandla kuthatha izihambisa imishini namandla yizwi nomoya yikho kunikeza ukuphila lokhu uNkulunkulu akuthembisele ihora ubheke ukuba kugcwaliseke kufanele ubheke ngoba uyizwi futhi indlela kuphela ongabheka ngayo ezwini ngukubheka kuye bheka kuye uyizwi yezwi elithenjiselwe lolu suku lizogcwaliseka kulolu suku izikhathi sikanobe zingeke zigcwaliseke ngalolu suku ngokungumfanekiso nje isikhathi sikamose kanjalo njalo kodwa lolu usuku uNkulunkulu uthembise lezi zinto esizitho zelayo manje lezi zinto esizibonayo manje ukuthi yizwe liyazihleka lamandla anzima kakhulu kamayangcwele kakuqula inhliziyo yesoni angathethe ilunga lebandla lisivivi futhi alinikeze ukufakazi ukuthi lizokokhela ibandla lapho livela khona lamandla angene ezwini njengoba bengihlale ngisho ngithela amazinga amabili abantu elinye lawo elicavile ngokwendawo yazi lapho ekhona kukristu ngenxa yezwi kodwa akalokukholwa kulokho akwenzayo akakawemukeli umoya ongcwele kodwa ke ngithela amaphentekostali abaningi bawo uwemukelile umoya ongcwele kodwa abazazi ukuthi bangobani njengomuntu nje onemali ebhange futhi engakwazi ukubhala isheke futhi omunye angalibhala isheke futhi akanamali ebhange uma ubungajwela labo ndawonye uma ubungajwela ipentekostali ukuba liqonde ukuthi lingubani futhi libuyele kwelangempela izwi likankulunkulu eligcwele ngalowo mbhabhathizo kamoya ongcwele belingokhela izwe futhi ngemvuselelo entsha ipentekoste fothi dadewethu lelo liqiniso bikane kimi ninamajikojiko omhlaba ngokuba ngingunkulunkulu futhi akekho omunye ngaphandle kwami o singabuhlulela umkhomanisi singayihlulela yonke enye into kodwa ngiyamangala uma singehlulela ingxeko yezwi elabele ngonkulunkulu lalolu suku na ngiyamangala uma singabona isibonakaliso uNkulunkulu asitshele ukuthi besiyoba laba emhlabeni ngalolu suku na ngiyamangala uma sikwenza na yebo sibuyele kuMose futhi wayeyikho konke wayebenazo zonke izihambisa imishini ngakho kodwa ngelinyilanga isidlahlelo esivuthayo weza umuntu ekhuluma ngephimbo lomuntu inhleke yomlilo evuthayo emuva esidlahleni ikhuluma ngephimbo lomuntu futhi yathi nginguye onginguye futhi ngikuzwile kububula kwabantu bami ngiyanikhumbula izwi lami futhi ngiyehla ukuba khulula futhi ngithuma wena ukuba ukwenze umuntu wayehluke kanje wathi nje angathola wayenezihambisa imishini kodwa wayenamandla kukho impela ngiyakuba nawe yilokho konke kwathatha uMose kuhamba wabheka futhi wabona esihlahleni esivuthayo emuva ohambweni sithola u-Israyeli ngenkathi babephuma babheka nabo futhi babona inyoka yethusi futhi kule nyoka yethusi eyamiselwa ukugula kwabo babonile futhi babona inyoka yethusi kule nyoka yethusi babona ngesifanekiso ukwahlulelwa uNkulunkulu ayezokubeka phezu kukaJesu Kristu ukuba afele sonke thina zoni ezingafanele ezinecala yilokho akubonayo bafundi bambheka ngesinye isikhathi bese kajezweni phandle olwandle futhi babonani na babone usizo lwabo babone usizo luza ngaye umada kwalunye usuku ngenkathi enokufa emndenini umne wabo mcobo wayefile ulazaro umne wabo kuphela enaye wabheka kuye ngesikhathi sokufa wayesebona ukuvuka lokuphila lokho akubone kuye manje kwabonakala sengathi wayemalile wayehambile ngenkathi umne wabo efa Kona ndio kuqala niyazi kona manje wajola emva kokuba umfana esefile uthi wembelwa izinsuku ezine wayevele senuka
umada
wazi ukuthi kokukhona into ethize ngayo eyayihlukile wayefunda umbhalo wamkholwa ukuthi uyindodana kaNkulunkulu uEmmanuel uNkulunkulu obonakalisiweyo wayazi ukuthi wayengomele uNkulunkulu futhi wayazi uma uyelitsha akwazi ukuvuza ingane efile naye eyingxenye nje yezu ilehora ukuthi wayengukuthwala kwezwi wayazi ngempela ukuthi wayenamandla okuba avuse umne wabo kulingathi eya kuye ngehora lokufa ekushonelweni wathola ukuvuka nokuphila ngenkathi ebheka kuye akabhekanga kuye ukuba mxeke noma mbuze ukuthi kungani engafikanga noma mbuze awufanele neze ukuze izwi likaNkulunkulu yilokho kwafaka sonke isintu enkathazweni ingathi u-Eva ebuza ukuthi ngaba uNkulunkulu wayezokugcina konke yini kwezwi lakhe noma cha ngithi kulobo busuku bazalwane sekufika isikhathi sokuthi sifanele siyikhole lonke izwi kulalinoba yiyila lonke nelincu iqiniso umuntu uyakuphila ngawo wonke amazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu manje sithola ukuthi uMaria wathola ukuvuka nokuphila njalo noJayiri umphristi omncane ikhole elizifihlile ukuthi ngenkathi ebona uJesu futhi wambheka wathola ukuvuka nokuphila bani balambile babheka kuye kolunye usuku futhi bathola isinkwa esiqinisayo isifanekiso ukuthi abalambile namhlanje bangathola isinkwa sokuphila hayi kuthela isivumo kona umthola umsungula umthola umkhuqulo umthola ukuphila uma uthola uKristu izinkwa sokuphila selelifayo labheka kuye ngehora losize futhi latholani nalo athola ukuxolela kwakhe ubani omunye elalingabheka kuye na uhulumeni wamaroma wayengeke lixelela akekho omunye owayengalixelela kodwa labheka kujesu osizini lwalo futhi lathola omunye umuntu owakwazi ukulixolela futhi dade kulobo busuku uma ulenga njengoba lalinjalo ngaleyo nkathi esilinganisweni sokulahlwa futhi wazi uma ubungafa kulobo busuku njengelunga lebandla lesivivi noma ipentekostali esivivi noma ungahle ube yini uyazi lapho yakona bheka kuye kulobo busuku lo ongakukhulula uyede kulobo busuku uma nje ungubulunga kuphela ukuthi ungazi ukuthi ukuvuka kukaKristu kusho ukuthini ukuhlala enhlizweni yomuntu bheka kuye uNkulunkulu futhi yena yedwa ngizela ukuxolela njengoba leli mbovu elijiyile isela eliguliswa yisono lenza lilenga esiphambanweni abagulayo babheka kuye batholani na bathola umphilisi abagulayo kulobo busuku basangabheka kuye futhi bathola umphilisi bathola kuye okwakumelwe enyokeni yethusi uma leso kwakuyisifanekiso lokhu kwakumelene nesifanekiso ukubuja yabheka futhi yakwazi ukubona uyenezelwa namuhla naphakade Amahebheru 13:8 imbongi yabheka ngesinye isikhathi yathola yayingakuboni kubuja uFanny Crosby wabheka ngesinye isikhathi ukubabona engakubone eyimpumputhe nakhu okwaba yimpandulo yakhe wena ngufunane wayo yonke intuthuzo yami ngaphezu kokuphile kimi ubani enginaye emhlabeni ngaphandle kwakho na noma ubani ezulwini ngaphandle kwakho na uedi peronet ngesinye isikhathi lapho wayengenakuwathengisa amaculo akhe futhi wamangala ukuthi angenze njani futhi wabuyela ofisi lakhe nalokho kuphefumulela kwehlela phezu kwakhe umoya ongcwele wadumela ipeni wayesebheka wayesembona emandleni futhi wabhala wasebhala iculo mayake amandla egama likajesu izingelosi maziwe zilale phansi zilethe mqhele ubukhozi futhi zimthweze mqhele inkosi yakho konke lokho akubone kuye ohe petro umdobi wendawo ngenkathi ufowabo wayekade ejamele ivuselelo kajohane umbhapathizi uAndrea nabekade bexoxa ngayo ngokuthi uMesiya uyoba yini futhi bekudingida uyise wayemtshelile ukuthi uyoba khona eziningi izinhlanya ezivukayo ngaphambi nje kukaMesiya kodwa wena uyomazi uyobe ngumprofethi inkosi yathi uyobe ngumprofethi siyaqonda ukuba sikholwe abaprofethi bethu futhi ekugcineni kwalunye usuku nakho konke ukugqugquzela uAndrea ayengakwenza ekugcineni wamthola uPetro ukuba aze azomlalela ngoba wayezoba nomhlangano ezansi lapho kwini ngokunye kuso wehle kuyoza izwi likaNkulunkulu futhi esenyukela ebukeleni bukaJesu Kristu wabonani uPetro ngenkathi ebheka kuye na wathi wena igama lakho kuSimoni futhi uyindodana kaJonas lokho kwakuchazulula ingulo phakade wazi ukuthi izwi likaNkulunkulu lalikade licwalisiwe unathaneli ngesiya sikhathi ikhona lake bela testamenteni elidala ebheke ukufika kukaMesiya walethwa kuphilipha umngani wakhe ebukhoneni bukaJesu yena msama esikwini sabokisi noma ngabe kwakungaba yini ekhulekela abagulayo futhi ngenkathi unathaneli eyongena umphelo omkhuleko noma ngabe kwakuyini futhi waqala ukumbheka weza iphimbo libuyela kuye futhi lathi bheka umIsrayeli okungekho kwadliso kuye wathi rabi ungaze nini na wake wangibona nini na wathi ungakabizwa kuFilipu ngenkathi ngiuphansi komuthi ngakubona wavumani unathaneyeli ayibonayo na wathini na wena kuKristu wena uyinkosi ka-Israyeli wena indodana kaNkulunkulu yilokho kubona ngenkathi ebona izwi likaNkulunkulu leqinisa lalolo suku minyaka engamakhulu amane ngaphandle komprofethi futhi umbona azi yona impela imicabango wawusenhliziyweni yakhe nalokho ayekwenzile wazi ukuthi lokho kwakungebe lutho olungaphansi kukamesiya besingakabi nakho babengakabi nakho futhi kwathenjiswa futhi wonke umuntu wazi ukuthi isikhathi sasesiseduze ngakho zazi into efanayo namhlanje siyazi ujesu wazethembisa lezi zinto wathi njengoba kwenzeka emihleni kaloti kuyakuba njalo ekufikeni ngendodana yomuntu kuyakuba njalo uma ifika yazibona lezi zinto zenzeka ubonani uma ubheka na ubona ucabanga ngesifundo esiphathelene nezingelekane noma ubona uhlobo oluthize lokufunda umcabango noma ucabangani njengoba benza imuva labo na bafarisi babheka bathini na lo muntu unodevela bantu abafanayo bebheka kumuntu ofanayo izitshalo ezingebantu omunye wabona indodana kaNkulunkulu yize liqinisekisiwe lithenjisiwe nomunye wakubiza ngodevela ubonani na ubhekani namhlanje uma ubona mandla kamoya mgcwele shibeka endlini egcwalise isithembiso sakhe ukuthi ngalezi zinsuku zokugcina uyakwenzani na ubonani uma ubheka na uma ubona izwi likaNkulunkulu liqinisekiswa khona keke ngumoya ongcwele kaNkulunkulu yebo mnumzane unathaneyeli wabona izwi litshenjisiwe ayeliphilele ukubona isithembiso sigcotshiwe senziwe inyama umose umprofethi wayesho njalo lowo mose umprofethi ogcotshiwe wayethembise lelozwi usifazane emthonjeni ngolunye usuku abantu abaningi babemalile abafarisi nabasaduzi babembize ngodevela bathi wenze lokhu ngokubhula wayewumoya mubi wayengelandawo angaya kuyo lokho okwakuyinkathazo ngaye ukuthi nje wayengumuntu oyimbuka kwenzekani na wedlula ngaseSamariya nomuzi wasesikare futhi ngenkathi ephumela lapho kolunye usuku futhi wahlala phansi phezu kwendawane ebonakala sikhathi sinye lapho kwakunowesifazane waphuma ukuyokha amanzi okuphuza futhi wathi futhi wamuzwa wezwa iphimbo lithi ngiphuzise sifazane futhi wabheka ngale wabonani na ukalaka kokondanga wambuza akusilo isiko kini maSamariya ukucela noma nina abajuda ukucela maSamariya into enjalo wathi kodwa sifazane kuba bewazi ukuthi ubani obukhuluma kuye manje ekhumbulani wakukhona kukhanye kuncane imbewu yokuphila ihlala lapho yayikade imisele ngaphambili kusukele kusekelweni kwezwe wayekubhekisisile wayesekathele yiyo yonke isayense yabo ezinkolo nezinto ababezishilo kodwa wayebhekisise into ethize ngoba wayazi ukuthi kwakuza uMesiya wayesethi hamba ulande indoda yakho futhi uze lapha wathi anginayo wathi khuluma iqiniso bunayisihlanu usheshe leyo mbewu encane yaphumele kuphileni wabonani na wabona isibonakaliso sikaMesiya kumuntu wabona izwi elitshenjisiwe libonakaliswa wathi mnumzane ngiyabona ukuthi ngumprofethi wena kade singenayo amakhulu eminyaka siyazi ukuthi sithenjiswa ukuthi uMesiya uyeza futhi nxa efika uyositshela lokhu yilokho ayokwenza yabo wabonani wabonani na wabona izibonakaliso esasithenjiselwe lolo suku sibonakalisiwe
The Holy Ghost is promised for this day.
Manga kuvuka kwakhe ibandla ukuthi lezi zibonakaliso ziyakubalandela bakholwayo. uJesu wathembisa lezi zinto engizenzayo mina nani niye kuzenza ubhekani uma ubona na uma uye esontweni ngesonto ekuseni ubheka iwokani yedle umfundisi okugqoke kahle ikhwaya ifake izingubo ezinde isike njalo zabesifazane befake upende na ubhekani uhlobo luthize lomphakathi emabandleni na ungoleni nalelo ubhekani na lokho kumayelana nokuthi ubonani lalela lapha kumangalisi uma uphethe ivangeli elandlalekile futhi ubone umoya ongcwele ungena futhi ulibonakalisa phakathi kwezigejane zabantu abayifeshile ndala kungokwalelike yize kuwe kulukhulu kuwe ukuba ukholwe njengoba ngasho ngobunye busuku ngojosefa ngokulukhulu kuye kucabanga ngomariya ekhulelwe ubengaba kanjani lokho owesifazane omncane ongcwele kanjalo futhi uthe uvakashelwe ngugabriyeli na kodwa kwakungokungejwelekile kakhulu kwakungokungejwelekile kakhulu ngento enjengaleyo yayingangaze yenzeke ngaphambili yilapho unkulunkulu akakhona kwakungejwelekile emqondweni wenyama kodwa lapho bamkholayo ukuthi kuyizela namudlela kade zonke izinto ziyenzeka lonke izwi yalethembisa lizokugcwaliseka izinto ezingejwelekile menza uNkulunkulu uya kwabangejwelekile wenza yonke into ngokungejwelekile kubantu yebo mnumzane kulungile usifazane wambheka futhi wabona izibonakaliso sikaMesiya uNkulunkulu ebonakaliswa enyameni baningi abantu abafanayo babheka futhi abangabona lutho bangakhona ezinsukwini zikaNoa babonani na uhlanya lwenze siphosiso ngalokho enalikubiza ngesikebhe lokho kuphela bakubonile kanti sona impela isikebhe qobo lwaso sakhiwa ngombono vele kuNkulunkulu somandla yena impela into ayayikhona umlayezo wakhe ayewushumayela wayakhe ngomlayezo wakhe efakaza ukuthi wayelungile futhi wayebheke phambili wakuphila ayekushumayela yiloko ezifanele zikwenze namhlanje akukho muntu enilungele lokushumayela aze ukuba usegcwaliswe ngomoya ongcwele kunjalo siyazi bezenkolo nabesayense yezibalo kanjalo njalo bangakuthatha konke bakuchezukise kuwe kodwa uma umuntu yake waze waba kwingemuva lokwantwini kuleyo ndawala engcwele futhi wahlangana noNkulunkulu njengoba kwenza uMosa kukho muntu ongakususa lokho kuye yazi nguye wayelapha kukho muntu ongamtshela noma yini kakho wayelapha ilalesi sizathu Jesu hayi labafundi bakhe ngikashumayele nize nenyukele emzini waseJerusalema futhi nemukele amandla avela phezulu khona ke ngiyakuba ngofakazi bami yiloko abakubonayo yebo mnumzane Noa ababonanga lutho bezale emva kokwenza lokho na bashaya indiva izwi likaNkulunkulu futhi maletha ukwahlulelwa phezu kwabo uqobo lokho kuyikho ngisho kanye noJack Moore ngingacabuni yena kodwa ngisho lokhu ngokuba ngicabanga ukuthi sekufanele manje mo wathi uma uNkulunkulu engayiqinisa iMelika futhi ayishise iphele uyodingeka avuse iSodoma neGomora futhi axolise ngokubashisa futhi lelo iqiniso uNkulunkulu ulungile izwi lakhe linomvuzo olungileyo futhi ngempela uyokwehlulela yizwe ngesenzo salo sokuphikisana nezwi lakhe namhlanje kule ndaba ukuthi sinemibuthano mingaki ukuthi sinemibuthano yezenkolo engakanani lokho akusiko lelizwi bekani azisekho ezinye izigadi zezenkolo kunanoma kwakunjalo ngosuku ukuthi ngikathi uJesu efika emhlabeni yonke into yagcinyelwa bolozi enkolweni nasasikweni futhi konke kuyiphutha kwakunjalo nangenkathi wamoza omncane umshumayeli okanele impunga asazi ukuthi uvelaphi amehlo akhe amancane amabili ancipha ngenkathi enyuka enqamula igquma wayesebheka ezansi esamariya kwakungumuzi omkhulu wezivakashi njengasephoenix abaningi babantu bavela ezweni lonke ukubheka kulo muzi omkhulu ukuthi wawumuhle kanjani yonke into yayiqhubeka ama-night club nendawo yangempela yokutemaza indawo yokuhlala basho kodwa ngenkathi lokufana ngomlimi omncane washaywa ngumoya ongcwele wehla edabula lapho wayengenamuntu ongahamba ngaphambili futhi yenze amalungiselelo emihlangano yakhe wayengenamasayini amisiwe kungekho hlelo lokuzihlanganisa nayo kumbe namuntu wokumeseka kodwa ngenkathi enyuke ngamula iqhuma futhi wanciphisa lawo mehla amancane lapho ebheka phansi phezu kwalowo muzi wabone into okwakungekho namunye wabo ayibonayo bonke babebona ukuthi kodwa amaza lezinto ezomuzi kodwa wabona kwahlulela kukaNkulunkulu okusalindile futhi waprofetha waphikisana nakho bambiza ngohlanya kodwa linyekele ishumi nanye kamuva konke kwenzeka ngayo impela nje indlela asho ngayo umuntu wongebheka phezu kwebandla indlela elihamba ngayo namhlanje nabantu indlela abahamba ngayo futhi abikezele izibusiso enkathile zayona ngibikezele kwahlulelwa lokho kuphela Ngulungulu olungileyo dinga kwahlulela ngokushaya indiva izwi lakhe ulungile kuzeni futhi alikhombe phambi kwethu nokuleza libe ngeliqinisile kodwa uNkulunkulu olungileyo kuyo yonke iminyaka angeliguqule icebo lakhe akaliguquli neze icebo lakhe uyele izolo namudla laphakade izindlela zakhe ziyafana izwi lakhe liyafana konke uyafana Ukwelesihawu uma umuntu yaselungele ukuphenduka kodwa ukwahlulela uzolandela uma ungaphenduki ufaro kekathi ebheka phezu kwalokho nokubizwa ngohlanya okubizwa ngoprofethi owuhlanya nezisho eziningi zokukhululwa yilokho kuphela akubonayo kodwa abakwa Israyeli babone isandla sikaNkulunkulu phezu kukaMose yebo mnumzane isicebi sabheka futhi sabona sasinamandla okukwenza kodwa inhlangano yaso yayi Nkulu kunalokho esasingedlule kukho ngalo ubu kubheka kwaso kulandelayo na sabheka sesithe sihogwele kunjalo impela ukwahlulelwa kufika kuso leso kwakuyisikhathi esilandelayo esabheka ngaso kuzoba njalo ngabantu abaningi namhlanje imbutho lekumroma lathi ukubheka ngesinye isikhathi ngenkathi bebethela ujesu labheka ukuba libone ukuthi wayenzeni kodwa isikhathi sasesidlule kakhulu ngaleyo nkathi Bangani medika izokwenza lokho nayo bazobheka ngolunye usuku bese bethi ngempela leyo kwakuyindodana kaNkulunkulu kodwa siyo bese sedlule kakhulu isikhathi babehlekile futhi bahlekisa kokugcina lalingabheka kuphela futhi libone ukuthi kuphi lapho elalingasindisa khona kodwa isikhathi sasesedlule kakhulu ngaleyo nkathi lalibethele inkosi yokuphila futhi izikhathi eziningi namhlanje abantu baxosha uJesu Kristu ezindlini zabo uma bembona eqinisekisa ngokucacile ukuthi ngubani na impela phakathi kwethu yebo mnumzane Pilati wathi kubheka ngolunye usuku futhi weneliseka kodwa ezobusaze zakhe kwakukukhulu kakhulu akakwazanga nje akakwazanga ukusukuma kukho uLuther wathatha kubheka futhi wabona ukulungisiswa wahamba nako baseke behlela uWestefika wabona ukungcweliswa ngenkathi ebheka uKristu ukuthi ibandla lifanele lingcweliswe futhi waqhubeka waqonda nokusenti lekhozi liyefika futhi labona ukubuyiselwa kwezi Pio ngenzani bonke na iphela nje njengoba kwenze iKatolika balihlela balibuyisela ngqo emuva futhi waNkulunkulu ngalolu suku ngathatha kubheka futhi ngenkathi kenza ngabona uAlpha noOmega ngabona ukuqala nokuphela ngabona uJesu Kristu kuyela izolo na ngabona umxhaleni wesolo sami ngibona omunye owathatha indawo yami yebo ubonani umubheka na Ngibheka ngqo manje umngani wami omdala uPhili Dawe hlezi lapha indoda eseminyakeni kamashumi esishiyagalolunye nambili ubudala izinsukwini ezimbalwa ezedlule ngokudala njalo cishe ezinyangeni ezisithupha ezedlule wayenokumelwa inhliziyo ngqino kuhlaselwa inhliziyo kanye kanye udokotela uthi uyafa umkakhe wangibiza phezulu wayesethi 40 prelim fika uyafa uBhili ungumngani wakho ngase ngithi kulungile ngizokwenza futhi sengisendleleni yami ke nyukele endaweni yakhe ngakikhuleka uNkulunkulu ngiyakuzonda kuyo ukuthi uhambe kahle ngiyazi uma nje ephilile ngize ngifike lapho ukuthi ngingamtshela ukuthi uhambe kahle phansi kweoxygen ukuma kwenhliziyo ngqi eneminyaka engamashumi esishiyagalolunye nanye budala ngaphumela ngaphandle kwesideshi sithela upetrol ngase ngibheka futhi ngenkathi ngenza ngabona uBhili ehla ngomgwaqo ukuthi wangikawula nanku hlezi kulobo busuku udokotela omtshela lokho usefile futhi nawe hlezi uBhili dawu qabala wazo wasali Ima ehayo ishayela ehle dabule vulane neqwa neqwa elandela yonke imihlangano ngiya kuyo ngani na sabheka sabona into ethize Lokukhulu kufanayo ngikhulume ngaye izolo busuku naleyo Coronado ngesikhathi sesiphepho ngabheka ngabona ukuthi wayekuyena izolo namuhle naphakade na kukuhlezi umnumzane we yingizi uhlezi lapha eceleni khona lapha manje nimqabelile nje uhlezi lapha uvele eIndiana uyingizi umkakhe uyinesi eliregistriwe indoda kahle kulusuku ngakhuluma kuye ngangishumayele emhlanganweni wacasuka ngengakushoyo enhlizweni yakhe futhi ngenkathi enza waqhimuka wafa ezethameleni lapho wafa ungakhe wambamba wayesempatha amehlo akhe ubuso baphenduka babamnyama amehlo akhe ungafakiwe amehlo akhe akunzuka kuthi abuyele muva kwingemuva lekhanda lakhe ngathi imani nithule ngambheka phansi lapha ngase ngicabanga o nakho kulele leyo ndoda ifile yehla ngambheka izandla zami phezu kwakhe wayesebanda nje njengoba linjalo lelo desk wayengasekho unkosikazi wewe wathi o mfoti branema kasekho akasekho edaziluka ngalo lonke iphimbo lakhe ngabheka le ngaboli kuvuka nokuphila ngakhuleka umkhuleko ujesu angitshela kuba ngiwukhuleke futhi umfoti wewe wavuka nangu hlezi khona lapho kulobo busuku wenyuka evela kwabafileyo uhlezi khona lapho kulobo busuku kunjalo mnumzane wewe uma nje uzosukuma mzuzu ukuze abantu bazobona futhi nangu uphila idawo hlezi lapha
Because we look at him who's the same.
Wini na ngoba sibheka kuyo konayo umuzi Lazaro. Yafana njengoba wayenjalo. Ubuyele izolo namuhle laphakade. Yebo, akaguquki. Nakubuhle kumshumayela omncane ehlezi lapha phambi kwami. Okamalingu Blair, umfana wakhe omncane wayesengozini kwelinye usuku. Nomkakhe ehlezi lapho besula amehlo abo manje ezinyembezi. Bangibiza ngotelefoni ezansi lapho. Wayesethi Foti Brenem, umfana wethu omncane wayesemotweni futhi wagijima phezu kuma futhi ubondekile waxhukuzeka ubuchopho bakhe nayo yonke into akasekho usethi nje usecishe ukungaphefumuli nje wathi ungakhuleka na ngathi sikhuleke ngase ngiqala wakubukeka lokhu ebonini futhi ngaqala ukukhuleka ngathi inkosi uNkulunkulu yini engingayisho kubo na ngibone umfana omncane ehamba egijima futhi ehla indabeshu egijima yenza kanjalo ngathi uzosinda futhi nangu kulobo busuku futhi na babahlezi lapha ngani ngoba uJesu Kristu kuyele ezolo namuhla laphakade
Begani,
begani, nibonani uma nimbuke na. Ngibona umphilisi afanayo. Amen. Ngibona afanayo wahamba eGalile. Ngibona yena emandleni akhe. Ngiyambona kune imicabango nezimfihlo zenhliziyo ukubonisa isibonakaliso ngaphambi nje kokuphela kwesikhathi. Ngizindlula kanjani kulezi zethameli nasezizweni zonke sisho ukuthi uyini namhlanje. Uyazi ukuthi ngicabanga nina njengenikro elidala lasho kwesinye isikhathi ngezikhathi zeziqila. Lisuku liyafika lathi yazi sengikhululekile manje. Ngakho lifanele lisho phakathi kwezinye iziqila neziqila zathi futhi kwabuyela kumnikazi. Umnikazi wathi ngena lapha Sam wathi yini leyo ikhuluma phakathi kweziqila phandle lapho na sathi bas ngikhululekile wathi ukhululeke kanjani na sathi ngikhululekile emthethweni wesono nokufa ngokuba uJesu Kristu ngikhululile wathi Sam uqinisile kaloko na sathi yebo wathi ngizokwehla bese ngisayina ukukhululwa kwakho futhi ngikudedele uhambe utshela abazalwane bakho ngaloko indlela endala yashumayela iminyaka ngeminyaka ekugcineni kolunye usuku ifika eminyango wayo yadingeka ihlukane nalokhu kuphila futhi ngenkathi isalela empedeni wayo iqulekile izinsuku ezimbalwa abaningi abazalwane bayo abamhlophe bayafika ukuzoyibona bayivalelise ngoba yayikade iyisosha elidala eliyiqhawe likaKristu Selele labo empedeni yasanguluka yaqalaza yasithi Mose awu noma Sam akashoni namanje Abo wathi ngidingeke ngibuye wathi bengicabanga ukuthi bese ngilapho wathi icishe ukuthi bengingi ngikuphupha wathi bengicabanga ukuthi bese ngilapho futhi ngathi ngimi lapho wathi ngelozi ngisanda kuthathwa nje eminyango futhi wathi ngelozi iyenyuka yesithi Sam woza uthathe umqhele wakho futhi woza uthathe ingubo yakho ende wathi ungakhulumi kimi ngomqhele nengubo ende ngidedele nje ngime lapho futhi ngimbeke eminyaka izigidi Wabona kuye lo owayemkhulula esondweni nasekufeni. Wabona lapho lo owanamathela kuye ebuhleni nasebubini. Wo Nkulunkulu. Ngiyabuza ngangilele empedeni wami. Ngangivamise ukuba niyawazi umlando wempilo yami. Nganginenje endala. Sasiyibiza ngoFritz. Yangithumele esikoleni izikhumba zezinyamazane ama-opossum nezinto. Awu ngangivamise ukuyithatha njalo ebuseni. Ngangivuka ngiqonde sike eziphezulu endlini yezingodo endadlana. Ngangiyize khonkotha ezansi le ngoxeni. Ayizange iqamba amanga kimi. Njalo ngangiye kuyo yayinokuthize engiphathele khona. Uyazi ngokunye kwalokhu ngibuza ngizoyizwe kokothe lapha yaye emgedeni ngifanele ngiwele futhi ngibone ukuthi itholeni kuzoba kahle lalela mfowethu ake ngikutshele yinye kuphela into yokuba uyibheke uma ubona ujesu kristu kungukuthi bona unkulunkulu kuye okuyelezela namuhla naphakade ngikhole ukuthi ulapha kulobu busuku ukusenzela okufanayo njengoba enza ngaleyo nkathi asikhothamise amakhanda yethu umzuzwana nje njengoba sikhuleka khulekani ngabe khona yedwa phakathi lapha kulobu busuku ongathi mfowethu Branham cela unkulunkulu abe nesihawu kimi ngifuna ukubheka futhi ngimbone ehlukile ngimbhekile futhi ngaqagela ngimbhekile futhi ngamangala ngimbhekile futhi ngabuza ngempela ngabe unginakekele na ngabe uyangithanda na ngabe zonke lezi zinto eshiwo ngaye ngabe iyiqiniso na ngifuna ukwazi uma iyiqiniso ungamcela ukuba akwembule kimi kulobu busuku na basiphakamise isandla sakho na inkosi ikubusise lokho kuhle ndawo zonke Kose likuku kuningi kakhulu kulotshwe ngawe siyazi ukuthi nguwena ezolo namuhla laphakade siyakuleka Nkosi ukuthi kulobu busuku uma sibheka ukuthi sizobona uJesu Kristu wena wethembisa izindlu lakho ukuthi imisebenzi owayenzayo nathi siyoyenza Uthembisa ngezinsuku zokugcina ukuthi uyobuyela lapha emhlabeni ngesimo sikaMoya Ongcwele ibandla liyogcwala amandla omoya ongcwele wathi kuseyisikashana futhi akuyikundisiza izo ukubheka ngoba abayikulibona kepha nina niyakulibona ngokuba ngiyakuba nani ngibekile kuze kuba sekupheleni Nkosi Jesu ngenkathi ilisekhona ithuba lokuba umuntu abheke kwangathi bangabheka kulobu busuku futhi bambone emandleni okuvuka kwakhe Akafile kodwa uphila kuze kube phakade ulungele ukwenza kunxusela kulabo asebelungele kumvumo Sibekona Nkosi futhi kwangathi zonke lezi zicelo esiceliwe singanikezwa baba yipha lezi zinto egameni lika Jesu Kristu Amen
Now it's prayer time for the sick
Manje sekuyisikhathi somkhuleko wabagulayo Nginikhulekele kholwane ukuthi uNkulunkulu uzophendula. Manje ngikholwa ukuthi uBhili uthe ukhiphe amaningi yamakhadi omkhuleko bekungobhina obhiki kulungile. Asinazo isikhathi ngiseqe kancanyane isikhathi ngiyithetheleleni ngemizuzu embala nje. Uphi? Kukuphi lapho kukuphi lapho esishiye khona kuwo izolo busuku na? Sishiyephi? Sishiyephi izolo busuku na? Oh, sibathathe bonke na. Sizoqala nje kuB uqala khona ke kulungile ukuqala ubani wesithathu owesine wesihlanu umuntu akabhekisise manje ehlela lapha phili abanye benu ngokusheshsha impela ngoba asinazo isikhathi manje nje futhi ngingathathi isikhathi ngezinye izikhathi bayizithuli futhi yabezo futhi noma mhlawumbe abakwazi kusukuma noma ukuthize uma benjalo ngani si ukuqala wesibili wesithathu owesine wesihlanu kulungile uzani phambili lapha Uma nithanda nowokuqala wesibili wesithathu wesine nakho ke ngiyaxolisa mnumzane wesithupha wesikhombisa wesishiyagalombili wesishiyagalolunye weshumi bamise manje wesithupha wesikhombisa wesishiyagalombili omunye manje wesishiyagalombili wesishiyagalolunye weshumi wesishiyagalombili wesishiyagalolunye kulungile okuqala wesibili wesithathu wesine wesihlanu wesikhombisa wesishiyagalombili wesishiyagalolunye weshumi Kulungile weshumi kuya koweshumi nanhlanu sukumani kophi awu yilokho kuphela amakhadi elikishiwe ishumi nanhlanu kulungile weshumi nanhlanu kuya emashumi namabili sukumani ukuqala kuya kowamashumi amabili emakhadini omkhuleko thatha indawo yakho ngapha ukuqala wesibili wesithathu wesine wesihlanu wesithupha wesikhombisa wesishiyagalombili wesishiyagalolunye weshumi weshumi nanye weshumi nambili weshumi nantathu weshumi nane weshumi nanhlanu weshumi nesithupha weshumi nesikhombisa weshumi nesishiyagalombili weshumi nesishiyagalolunye nakho-ke amashumi amabili kuya emashumini amabili nanhlanu Bangakho ngenalo ikhadi lomkhuleko nisamkholwa beseza bethathe indawo yabo ngenkathi lawo mashumi amabili nanhlanu li mashumi amabili nanhlanu ukuqala liza ake nginibuze Bible lasho ingathi namaHebheru ukuthi uJesu Kristu ungumpriste wethu omkhulu ngiyakukholwa lokho na lo onokuzolana nobuthakathaka bethu Ngabe sizohlala kulolu suku olufiphela futhi sibone umpriest wethu omkhulukazi ezaziza phakathi kwethu bese kuthi ke sihlale njengezinkomo ezikutshwayo eziyizimungulu na qaba umnumzane Uma sisungume futhi senze ngenhliziyo ngani noma imuphi umbango singabi njengezinkomo ezikhutshwayo ezizimungulu yebo iqhawe nina bantu bhekani ngapha futhi nikholwe bhekani embhalweni akwethembisa kulungile asizukuthatha isikhathi sizoqala ngqo emqeni onkuleka sikhuleke futhi Nkosi Jesu sekusezandleni zakho manje ngisezandleni zakho Nkosi thatha izwi lawo wanisho njengoba kwenzeka emhleni yaseSodoma lo engiyibhekise kuwo kulobu busuku
14:12
When you were talking about the word, you said that the word is the word that the word shall be involved. Ibabele lasho ukuthi uNkulunkulu emandulo nangezikhathi ezehlukene wakhuluma kubaprofethi noma wakhuluma kobaba ngabaprofethi ngalolu izinsuku zokugcina ngendodana yakhe uJesu Kristu futhi uyizwe. Siyazi ukuthi abaprofethi bafika umoya ufika phezu kwabo futhi wenza lelo zwi liphile laleso sizukulwane. Wacalekisa amakhosi wangenisa kwahlulela wakhipha abalungileyo wasindisa abalahlekileyo abaprofethi izwe liza kubo. Manje ngalolu suku lokugcina Nkosi wethembisa wathi njengoba kwenzeka emihleni yaseSodoma u-Abrahama esahlezi lapho ekushiseni kosuku elincane ibandla elibizelwe ngaphandle.
We look down across the world today.
Sibheka phansi ngaphesheya kwezwe namhlanje baba. Sibona iSodoma ngamashi owezizwe uphendukezelwe usivive futhi sibona lezo zingelozi ezintathu zibonakala phambi kuka-Abraham. Zimbili zazo zehlela ebandleni lesivive uLoti ukuzama ukubabizela ngaphandle. Zimbili zehlela lapho uBilly Graham osimoteni ukubabizela ngaphandle akukho zimangaliso kuphela baphuphuthekisa mehlabo ukushumayela ivangeli kuyakwenza lokho. Kodwa kwakukhona yedwa wahlala phezulu lapho eqenjini lika-Abrahama efanekisa abakhethiweyo babizela ngaphandle lelo lalingekho eSodoma lazalwa ngaphandle kweSodoma ibandla leqiniso inzalo ka-Abrahama yanamuhla. Ngenkathi le ndoda ekhulume kubo yathi uBusara umkakho na wathi usethendeni emva kwakho. Wayesethi ngizokuvakashela ngokwesikhathi sokuphila futhi wahleka wathi uhlekeleni na.
Discern what
the lela lokho ekusho futhi ecabanga ngaphakathi kuye evilathele ithende lapho ekhona.
Jesus
of Nazareth ndedala kaNkulunkulu sitshelile izindayo njengoba kwenzeka ngalowo muhla kuyakuba njalo kufikele kwendodana yomuntu.
And it's a very strange thing, Father, that there's never been a reformer in all the ages.
Futhi kuyinto exake kabi baba ukuthi agaze abekhona umguquli kuyo yonke iminyaka owehlela eSodoma unegama eligcina ngo-HAM kuze kube namhlanje inceku yakho uBilly Graham ezansi eSodoma yenza umsebenzi wakhe. Manje baba ngikhulekele ukuthi uzosindisa inzalo ka-Abrahama yelapho kulobu busuku bagcwalise ngomoya ongcwele wendodana ethenjisiwe ligugu. Masingemva kwalokhu uNkulunkulu wabonakaliswa enyameni wenza lesi sibonakaliso. Kona ke indodana ethenjisiwe yafika enkundleni.
Kulukulu
ngale ziyibhekile iminyaka ezinkulungwane ezimbili inzalo ka-Abrahama. Maningi balele lona ngumlindo wesikhombisa sibheke kumemeza ukuba kufike noma ngasiphi isikhathi bheka umyeni uyeza. Sibe khona kulobu busuku baba ukuqonda okuningi kwabantu kuzovuleka ukuthi bazobona ukuthi lesi sibonakaliso sethenjiswa ngaphambi nje kokufika kwendodana. Futhi njenganyoka yethu siyayifanekisa uKristu yenze njalo nendodana ezayo nesibonakaliso sokufika kwayo ngokwemvelo ifanekisa iye komoya okukaJesu ozayo namhlanje inzalo ka-Abrahama yobukhosi. Sibe khona Nkosi kucele kambeni kaJesu njengoba sizinikela kuwe. Amen. Ngithanda ukusho into eyodwa ngaphambi nje kokuba sikhulekele abakulayo. Abantu abaningi balangicabanga ongeziwo mayelana nesiphiwo. Isiphiwo asiyona into uNkulunkulu akupha yona ukuba uphume bese uthi nasi ngizoya ngapha bese ngicosha lokhu futhi ngizothatha lokho futhi ngizokwenza lokhu. Lezo akusize isiphiwo. Abantu abaningi kakhulu bacabanga lokho kodwa bafakwe umcabango ongeziwo. Isiphiwo sikaNkulunkulu singukwazi nje ukuthi uzithethisa kanjani wena endleleni ukuze uNkulunkulu akwazi ukukusebenzisa. Yilokho kuphela isipho esiyikho. Niyabo inqobo nje uma ukuwe uqobo. Abashaba yini uJesu uqobo lwakhe? Indodana inga uJohane ngcwele isihlanu ishumi nesishiyagalolunye. Qinisile qinisile ngithi kini, indodana ingenze lutho ngokwayo. Wedlula ngakulelo cibi lapho bonke labo bakhubazekileyo wayekhona. Futhi waphilisa umuntu oyedwa owayenenkathazo yokungabi namandla noma ukuthize isifo evimbeleka. Wathi indodana ingenze lutho ngokwayo kuphela lokho ebona uyise kwenza. Lokho indodana eyakwenza kusimina. Wathi wenze imisebenzi ngubaba wami ohlala kimi wenze imisebenzi. Manje nina bantu nihlezi khona lapho ningalothi libheke noma yimubi umuntu. Bhekani kuKristu nguye. Kodwa wathembisa ngezinsuku zokucila ukuthi wayezozibonakalisa yena uqobo enyameni yomuntu njengoba yenza lapho eSodoma. Manje inyama yakho inyama yami. Asivule izinhliziyo zethu nje futhi sisuse kucabanga okungokwethu futhi nje sidedele izwi lithathe indlela yalo kunoku busuku kithi. Khona ke sizobona iziphiwo zinkulu zikaNkulunkulu zomoya wakhe zibonakaliswa phambi kwethu. Bani ngempela ungasuki muntu, thilani ngempela futhi nikhuleke. Ngiqinisekile ukuthi niyathokoza. Uma ikhona noma ubani lapha ocabanga ukuthi leli yihlaya lokukhohlisa, nginiphosela itselelo ukuba nize emsamo noma ubani. Manje ke uma nesaba ukukwenza, ningasho lutho ngakho. Ngamele lika Jesu Kristu, ngithatha bonke moya baphakathi lapha babe phansi kokulawula kwami ukumemezela izwi likaNkulunkulu. Nasi sichombe kulo busuku njengesahluko sikaJohane ongcwele wesine, owesilisa nowesifazane bahlangana ndawonye. Ngithemba ukuthi okokuqala ngikwazi, mhlawumbe wena uyangazi ngamaphepha nenzo bethu, kodwa angikwazi. Uyakwazi lokho, sizihambi komunye nomunye njengenkosi yethu yahlangana nosifazane kanye emthonjeni, owesilisa nosifazane behlangana bexoxa. Kodwa uma ngiza njengomunye wabanye babazalwane bethu ngithi uNkulunkulu wangipha isipho sokuphilisa. Niyazi ukuthi isipho sokuphilisa siyini na? Ukukholwa ekuphiliseni. Niyabo, ukukhulula ukukholwa kwakho nje ukuba ukhulekele omunye umuntu. Yilokho kuphela isipho sokuphilisa siyikho. Wokuphilisa ufanele abe naso wonke umuntu. Niyabo, ufanele abe nesipho sokuphilisa. Manda kuphilisayo ngaphakathi kuwe, umoya ongcwele. Ufanele nje wadedele asebenze indlela yawo yokuphuma, yilokho kuphela. Njengokuphila nje kusesihlahleni, awudingi ukuba uthululele amaphula esihlahleni. Ukuzenza sithele amaphula, sitshala nje emhlabathini, futhi siyaphuza, futhi siphushele ngaphandle. Awuyileyo ndlela owenza ngayo umoya ongcwele, ongaphakathi kuwe. Uvele nje uphuze emthonjeni kaJesu Kristu, ongaphelelwa amandla, futhi uphushela ngaphandle izithelo zikamoya. Niyabo, manje ngimilaba, ngingakwazi, uNkulunkulu uyakwazi lokho, uyisihamba uqobo. Manje uma ngihambile, ngase ngibeka izandla phezu kwakho, ngase ngithi Dadhe uzosinda, ubungakukholwa lokho, nalokho bekungaba kahle. Kodwa manje uma efika, uyabo, lezo kwakuyizinsuku ezedlulayo emuva ezinsukwini zePentecostal. Siphila ngaphambili kwalokho manje. Singaphambili le kwePentecost ngokufanayo njengoba siyiMethodist neLuthela, siyaphezulu le kufikele kwenkosi lapho inkonzo uJesu ayisebenza qobo lwakhe. Izofanele ithi ncamashi njengenhloko yethu sivivaneni, sizofanele zilelongeke kakhulu kuze kuthi onke amatshe enele ngokuphelele. Nebandla lizofanele lingene kuleso simo ukwemukele itshe liyinhloko, bese ke lithatha yonke into ekuvukeni uma umzimba sovuswa. Uyakukholwa lokho na? Uyakholwa ukuthi lezi zinto engikutshela zona ziqiniso na? Uyakholwa na? Inkosi uJesu izongitshela into ethize oyenzile, into ethize obungafanele uyenze, into ethize engalungile ngawe, kumbe noma kungase kube yini, lezi zimali ezasekhaya angayazi, noma ngabe kuyini, uzongikholwa, uzokwenza ukuthi nginceku yakhe na? NgumKristu, uyabo, ngikhulume kuwe ukuba nje ngithole umoya wakho. Uyabo, yileyo ndlela enza ngayo emthonjeni, wathi ngiphuzise. NgumKristu, uyikholwa, kunjalo. Hayi ohamba ecela ulift, ikholwa. Kulungile inkathazo yakho, inkathazo yakho enkulu, isentanyeni yakho, ingemuva lentamo yakho, unequbu, nalelo qubu likunikeza incindezelo, lona amehlo akho, kanjalo njalo, kunjalo na, longu isho kanje Nkosi, kunjalo. Uma uzokukholwa kuzosuka, uNkulunkulu akubusise, hamba manje.
How do you do, sir?
Sawubona mnumzana, ngikwazi. Sizihambi omunye komunye, uJesu Kristu nguyena, yesterday, namuhla naphakade. uma ngingazi pumuza okwenele impela ukuthi umoya ngcwele ungasebenzisa izindebe zami namehlo ami njengoba nje selake nalipupa iphupho na impela kunenye enye ingxenye yakho ufanele ungasebenzi emizweni yakho emidlalo unobuzwa nobuzwa kancane ukuza kwakho kokuqala kulapha nokuza kwakho kancane kungapha ufanele ungasebenzi emizweni yakho emidlalo ukuba uye ngapha ukuba uphuphe kodwa uma ubuya kuzwisisa lokhu uze ukhumbule ukuthi uphupheni manje ababoni abaprofethi ukuzwa kancane kwabo akukho ngapha kukhona lapha awuphumi emizweni yakho emidlalo uyama umile uphupha futhi ubungathi iphupha bengingathi ngiphuphele iphupho kungeke kwenze kanjalo ngeke ngakubonele umbono kuthatha uNkulunkulu ukwenza lokho kodwa ngiko lala ukuba ngiwubone ngiba lapha futhi ngiwubone leso yiziphiwo sikaNkulunkulu uma ngingasusa ukuzwa kokuqala endleleni uNkulunkulu uyosebenzisa ukunye ukuzwa uma ikhona into anokuyisho lokho kukuye kodwa uma ngingahle ngikwazi kosizo likaNkulunkulu uma uJesu ubemi lapha efakele suti angipha yona uma ugula ubengeka kuphilisa qhabo sevele ukwenzile lokho ngenkathi efa kodwa ngazi ukuthi uzengani lapha ukumuntu nje sikhona lapha sisondele eminyekeni efanayo futhi nje siyimi lapha emsamo sibonana kokuqala uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangembulela izifiso zakho noma ukwenzile noma izithiyo zakho na uma engakutshela ukuthi bekuyini angakutshela ukuthi kuzoba yini uyakukholwa lokho na ngifuna ukuthatha isikhathi esiningi kakhulu kodwa ngishumayele kanzima futhi ufanele isikhathi ukwethuka ufanele uziphumule uzakempela ngoba akukho engingakwenza ngaphandle uma engikhombisa yebo naku ukukhanya kuza phezu kwendoda kulungile mnumzane qhaba mnumzane awukho lapha ngesingawe ulapha ngokomunye umuntu naleyo indodakazi naleyo ndodakazi ihlala eCalifornia futhi ibe nengozi yemoto esikathile sithize sedlule futhi ufuna mina umile ukuba mina ngiyikhulekele ngoba isalokhu ihlushwa yikho futhi lalela ake ngikutshela ukuthize leyo ngozi yemoto yayingekho eCalifornia yayiseDallas eTexas lapho ingozi yemoto yenzeka khona kunjalo na izosinda ungakhohlwa ngibone isuke ihamba kulungile kholwa hamba ukholwe manje mfowethu uNkulunkulu akubusize sawubona nenekazi ngizihambi kuwe asazali siyizihambi kokuphelele uyabe uyakholwa ukuthi uJesu Kristu nguyenezela namuhla naphakathi na uyamkholwa na manje uma umoya ungcwele ungangitshela into ethize ngawe owaziyo ukuthi angiyazi kholeke lokho kuzokwenza ukholwe kungeke na unezifo ezendakanyanayo unezinto eziningi kodwa into yakho enkulu eyiyo uzobhekana nokuhlinzwa ngenxa yethumba nalelo thumba liseceleni kuwe lokho kunjalo lokho okuzele lapha ukuba ukhulekelwe uma bengingakutshela ukuthi ngubani igama lakho ubungangikholwa ukuthi ngingumprofethi wakhe noma ukholwe ukuthi bekungaluka na kusazana Holman hamba ngendlela yakho uthokoza uyabo uNkulunkulu akubusise kholwa manje ungangabazi.
How do you do, lady? Strangers to one another. You're younger than I, just a woman and a man. Just a moment. Everybody real reverent. Spirit of the Lord left you.
Sawubona nenekazi izihambi omunye komunye usemncane kunami wesifazane nje nowesilisa umsuzana nje wonke umuntu akahlenipha ngokuzithoba ngempela umoya kaNkulunkulu usukile lapha lendoda ehlezi lapha ifake izibuko unenkinga yokomoya emqondweni wakho awazi ukuthi uzokwenza njani wonakele konke uyakholwa futhi uzophuma usukahle yebo mnumzane uzokwenza lokho na kulungile sinifane ngokuzithoba manje nathi ninikaze lincane lihlezi ngqo phakathi lapha libuka kanje nezandla zalo likhululeka linesandla esibi elikhululeka mayelana naso uma uzokholwa yebo uNkulunkulu uzosisindisa ngikwazi awungazi kodwa uthinte into ethize awuzange uthinte mina uqale ngamafiti angamashumi amabili kimi uJesu Kristu uyakuphilisa ukukholwa kwakho kuyakusindisa.
That ain't the same Jesus, a high priest that can be touched by the feeling of our infirmities. Don't you believe that to be so?
Uma lokhu ngesiye lo Jesu fanayo umphristi omkhulu nokuzwelana lobuthakatheka bethu anikukholwa lokho ukuthi kunjalo na ngiyaxolisa ngifanele nje ngilandele indlela lokho kuhamba ngayo ngiphela amandla manje niyabo okukodwa nje niyazi inkosi Jesu wasefazane wathinta ingubo yayo ngesinye isikhathi futhi yathi
pardon me
yaqolisa lelinenekazi lekhaladi lihlezi lapha likhuleka kathazo yenyonga iBP khola nenekazi kuzosuka kuwe amen.
I looked, there's a colored lady standing here. See, her faith drew it right away.
Ngipekile bekunenenekazi lekhaladi elimilapha uyabo ukukhola kwalo kukudonse kwasuka ngqo amen.
That lady right behind her with asthma, if you believe that God will make you well of that asthma, you can have it also, if you believe it.
Lele nenekazi emva kwalo ngqo linesifuba somoya, uma uzokholwa ukuthi uNkulunkulu uzokusindisa kuleso sifuba somoya, ungaba nakho, futhi uma uzokholwa.
You have a great desire in your heart, and that's a legitimate desire.
Unesifiso esikhulu enhlizweni yakho. Naleso yisibizo sangokomthetho ufuna ingane nesizathu sokuthi ungabi nayo unenkathazo yabesifazane nalelo iqiniso kulungile yakona manje ukuthi ukuthi uNkulunkulu uzokupha yona na
mayinkosi
Jesu izongitshela ukuthi ungubani uzokholwa na nkosikazi Lambert manje hamba ukholwe ngabe lokho kukwenza ukholwe na kwangathi angakwemukela uNkulunkulu egameni likaJesu Kristu.
Sir, we're strangers to one another.
Even a good call, Numzane, see the humble moon, yeah, go moon, Godo, Unkulunkulu, Zazobil, Yakola, which in course, which is the Zambula Gimis, the Gachasa Zakona, we are called.
You're not here. You're
not here. You're not here. Arizona, Wagu, the Bumalang, Michigan, Loco Gunjal, Gunjal.
You have high blood pressure.
Nephi, ukuphina kwemithambo ethumelayo ukuba likhulu kokuzwa sekukushile. Yena Michigan, inkosi Jesu yakusindisa.
Have faith in God. Lady sitting out here praying for her father.
Yiba nokukholwa kuNkulunkulu. Inenekazi lihlezi khona lapha ikhulekela uyise. Unesifo esiqhubekela phambili somgudu wemizwa esihlasimulisayo ne sengiyembona manje ukuthi sibekelwe ithunzi akusikhona kuphela ukuthi sibekelwe ukufa kodwa ukufa kwaphakade ngoba kasindisiwe lelo iqiniso. Uyakukholwa ukuthi uNkulunkulu uzomsindisa futhi amphilise na uma unokukholwa ngokwenele ukuthinta uJesu Kristu umphristi wethu omkhulu impela ungakwemukela lokho.
Will you do me a favor? Put your hand on that woman next to you.
She's manje, ungangisiza na beka isandla sakho kulowo sifazana osetizo kwakho ukhulekela umfowabo. Ya, lowo mfowethu uyagula futhi ungophuza kakhulu. Lelo iqiniso. Kholwa nje uzoyeka ukuphuza futhi aphile.
If thou canst believe, all things are possible.
Uma ukholwa, zonke izinto zingenzeka. Inenekazi lihlezi lapha ikhuleka khona lapha phambi kwami likhothamise ikhanda lalo nginganitshela liyakhuleka Nkosi makube yimina.
The lady is she's praying for a friend.
Inenekazi likhulekela umngani walo nalowo mngani usesibhedlela lapha ebulawa ngumdlavuza nalo uqobo futhi.
She's going to miss it. Mrs. Kelly.
Ugeja. Nkosikazi Kelly, isukuma futhi wamukele ukuphiliswa egameni lika Jesu Kristu. Angigaze ngimbone isifazane empilweni yami. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uphilisa inkathazo yenhliziyo na? Uyakholwa ukuthi uphilisa yakho na? Kulungile khona ke nje qhubekela phambili ukuthi ngiyakubonga uNkulunkulu othandekayo. Uphilile ukuvuka ekuseni, ukhineke kakhulu ngaleso sifo samathambo. Angeke kube ngaleyo ndlela kusasa uma nje uzokholwa futhi uqhubeke. Yebo mnumzane. Kulungile mnumzane udinga ukuthekeliswa ngegazi okusuka eCalvary kwelapha isifo sikashukela nakho konke yakhole ukuthi uyakwenza lokho na kulungile esakho singelashwa futhi uma nje uzokhola ngenhliziyo yakho yonke. Woza lapha unokwethuka yilokho kubangela inkathazo yakho unesisu esinezilonda uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzosiphinisa na ngifuna ukukukhombisa ukuthi yize ngizokhipha iwashi lami umzuzu nje ukwethuka kuthi ukuba lukhuni kodwa ngumphefumulo kahle mangibe nesandla sakho ngifuna ukuthatha isandla sakho ngifuna ubuke isandla sami manje bengisisa uzobeka isandla phezu kwesami manje ngiyakubona uyazibona izinto ezigijima ngaleya lokho okuncane kufana nokuqhaqhazela na lokho yileso silonda esiphilayo manje bengisisa susa isandla sakho manje ubuyele emuva ngokwetshelekile manje ngizobeka isandla sami phezulu lapho akukwenzi lokho ngiyakwenza na kodwa ngizobeka isandla sakho kukho nakho futhi niyabo manje kunento efanekisayo lapho ukuthi ungabona ngempela ngamehlo akho qobo kunjalo na akabise isandla sakho ukuze izethameli zizobona ukuthi yiqiniso lelo lapha izethameli zingakubona beka isandla sakho phezulu lapha manje susa isandla sakho ninikazi manje beka isandla sakho emuva phezulu lapho isilonda esiphilayo inyama okuthize kudle inyama kubangela ukwethuka ukusabalala inenkathazo yabaninikazi futhi kulungile manje lapha manje lokhu kungenkathi ufanele wenze ukuqala ukuze nelininikazi lizokwazi manje ngifuna izethameli zilokhu zikhothamise amakhanda azo futhi zikhuleke ngoba kuyahamba kusuka komunye kuye komunye uma uzofanele uJesu wathi ngegama lami baya kukhipha odebele manje yiba ulokhu ukhothamise ikhanda lakho uma ungafuni ukuba nesilonda niyabo manje lapha ngifuna ubhekisise nesilonda manje ubhekisise isandla sami futhi ubone ukuthi angisinyakazisi isandla sami baba osezulwini nakuthi umusa wakho nesihawu kube phezu kwesifazane kumsindisa ubhekisise isandla sami uyabhekisisa baba ukubona ukuthi ngabe ukhona yini umehluko futhi ngiyakwazi lokho ukukhola kwakhe enokuthuka ngiyakhuleka kuNkulunkulu ukuthi uzomsiza egameni likaJesu msize manje inenekazi akikawavuya amehlo ami okwamanje kodwa inenekazi liyazi ukuthi isandla sami sisalokhu sinjengoba besinjalo akunjalo inenekazi na manje kubhekisiseni ngokusondela ngempela manje ngakho lokhu akwenziwa ukwenza umbukiso lokhu kwenziwa ukumemezela ukuthi uJesu uyaligcina nje lakhe manje wathi ngegama lami baya kukhipha odevil manje ngizobamba isandla sami nje ngokuqinile ngifuna ukuqaphela akusiyo indlela engibamba ngayo isandla sami niyabo kulapho sonke isikhathi uyabona ukuthi kukhukumala kanjani na kuba kubi ngaso sonke isikhathi ngoba ngibambile isandla sami sonke sindikindiki kuye kuye ufika endololaneni manje kubhekisise nje umzuzwana nje ngoba uJesu hayo kumbukisa sifanele lokho kodwa ukuthi izwi lakho lingahle ligcwaliseke awubaphilisanga neza abantu kukhombisa nje ukuthi wonke uNkulunkulu kodwa kwakugcwalisa izwi ukuthi kungaleyo ndlela kungani ngenze lokhu kulobu busuku baba ukukholwa kwami ukukholwa ukuthi lolo sifazane olungileyo angaphiliswa kuleli dimoni sathane ngiyakuyala egameni likaJesu Kristu onqoba phezu kwakho konke ukugula futhi kungaphansi kwezinyawo zakhe nanjengengcebo yakhe ngenza ukuqala egameni likaJesu yeke usifazane phuma kuye manje angisinyazisanga isandla sami inelekazi linginika ubufakazi into ethize yenza zeka isandleni sami akwenze kanga na uma kunjalo yithi amen sekuhambile kunjalo na uphilisiwe manje nanto manje buka lapha ngiphakamisa isandla sami manje phakamisa isandla sakho ngokufanayo nje usuphulukisiwe qhubeka hamba uyodla ukudla kwakho ukusihla uJesu Kristu uyakusindisa ngegama lami baya kukhipha odevil yebo Yakhola tete wethu nawe yakhola nawe yakhola ukuthi uNkulunkulu angasisusa leso simo sesifuba somoya kuwe futhi ekusindise na ulungile hamba ngendlela yakho uthi ngiyakubonga Nkosi Jesu ngiyakukholwa ngaye yonke inhliziyo yami Sawubona mnumzane inhliziyo ibikuhlupha uhlobo lokuvimbeka lubangelwa ukwethuka ukushaya kanzima kwenhliziyo ukushaya kwenhliziyo kuyidabule okukodwa okubili eceleni elilodwa nokunye ngakwelinye kulungile mnumzane kuyayeka manje hamba uqhubeke ukukholwa kwakho kuye kusindisa mnumzane hamba ukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho kulungile sikisizwe sibi uyakholwa ukuthi Jesu uyakusindisa na hamba nje uthi ngiyakubonga Nkosi Jesu ukhole uma engakutshela ukuthi uyini impela ngakuphilisa ngoba ke angishanga nelilode yizi kuwe ngivele nje ngabeka izandla phezu kwakho ubuyo khona ukuthi uphilisiwe uhlezi lapho esihlaleni esinamasondo na ubuyo khona na hamba ngendlela yakho ukuthi ngiyakubonga Nkosi kuyiloko kukholwayo woza uyakhola ukuthi uNkulunkulu uyiphilisile leyo nkathi yazo yeqolo uhlezi lapho ngaleyo nkathi nakulungile ungaqhubeka uthi ngiyakubonga Nkosi kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho qhubeka futhi ukholwe Nomzane uma uNkulunkulu ekakuphilisi ngelinye ilanga uzokhubazeka wonke kanje ngendukuhamba nalezo zifo samathambo awumemukeli ngani nakho namanje na uyakukhola na hamba ngendlela yakho futhi uthi ngiyakubonga Nkosi futhi uyigxobe into futhi uqhubeke ngqo nendlela yakho uthokoza uJesu uyaliphilisa iqolo lakho futhi uyakusindisa uyakukhola lokho na kulungile hamba ngendlela yakho uthi ngiyakubonga uNkulunkulu othandekayo woza lapha nenekazi manje wesabani na sizathu sokuba wesabe sekuyisikhathi sokuvaleka ukuya esikhathini kuwe yazi ukuthi ngiqonde ukuthini ukushintsha kwamanenekazi naye yonke into yalapho sekuhlwile kusihla uyakhandleka ukwazi ukwenza umsebenzi wakho ugathela kakhulu lokho kunjalo na kulungile sekulungile konke manje qhubeka ukukhola kwakho kuya kusindisa ubunye ukuthuka kodwa ubune kwethuka yonke impilo yakho ubuno kuthuka kuncane ngenkathi usemncane kakhulu wawungongahlelekile omncane wehla wenyuka kodwa manje ubukeka sengathi ikhona into eyavele yakubamba uyacindezeleka ngaso sonke isikhathi lokho kunjalo na Ngosophini kube khona uma uzongikholwa khona manje njengomprofeti kaNkulunkulu hamba futhi ukholwe Bangaki bandle lapho inikholo ngayo yonke inhliziyo yenu na lekani izandla zenu phezulu komunye nomunye egameni lika Jesu Kristu waseNazareth ngiyala wonke osinisa nosifazane lapho kuba nibeke izandla zenu phezulu komunye nomunye God's word part of it tried all of it tried. Uma yizile kaNkulunkulu ingxenye yalo iphilisile konke kwalo kuqinisile uJesu Kristu wathi ngegama lami baya kukhipha devil yizile kaNkulunkulu lahlulela imicabango lezizinto zenhliziyo. Jesus said uJesu wathi uma bebeke izandla zabo phezu kwabagulayo bayakusinda lonke ikhola phakathi lapha lithi amen kuloko manje ke ningamakhona Kulekela lawo onezakho kulekela lawo ababeka izandla zabo phezulu kwakho ngokuba bakhulekela wena sikhuleke kanye kanye futhi sahlule isitsha futhi makuthi wonke umuntu kulayo phakathi lapha makaphiliswe ebukhoneni buka Jesu Kristu uNkulunkulu uzobandla mtaliso kuphila mnikezeli wazo zonke izipho ezinhle thumela izibusiso zakho phezulu kwalabo bantu Satan ikwehlulile iphi uJesu Kristu labo buyela izala namuhle naphakade amaKristu atezandla zawo zibekwe phezu komunye nomunye akhuleka umkhuleko ukholo wena wathi lezi zibonakalisa ziyakubalandela abakholwayo ngamunye wabo uthe amen bayakhona bagcizelele isifiso senhliziyo yakho ngenkathi uthi lezi zibonakalisa ziyakubalandela abakholwayo babeka izandla zabo phezu komunye nomunye wehluliwe Sathane phuma kube egameni likaJesu Kristu suka kule ndawo futhi usuke kulendlu egameni likaJesu Kristu wonke wesilisa nesifazane khona ukuthi khona libeke izandla phezu kwakho umkhuleko ukukholwa uyakhulekwa futhi usulungele ukushiya ukugula kwakho ushiye imicabango yakho ngakho futhi wemukele izwi likaNkulunkulu ukuba liyangena enhliziyweni yakho sukuba umengeza inyawo zakho futhi wemukele ukuphiliswa kwakho egameni likaJesu Kristu amen futhi amen phakamisani izandla zenu manje futhi ninike udumo ngokuba sekuphelile konke